wanna worry if you get
no one up on
Catalonia. You're going to get close soon.
Hello, folks. This is Prince Tony Major and his African Talent International Band presenting to you Ozemena. Ozemena, kai we love we be dozie banyi. Na na di anyi we bia, ana ga di kwa ya we na. Let's go.
Maka
Manina nyata ndi banyi
anyị na-egbuzi ọnwa anyị maka ibe ana. Ọkwa na na-eji eme ọgụ mgbe gbogbo ana mmadụ ji eme ọgụ. Ka anyị ji egbuzi ọnwa anyị ụmụ Igbo na ọgụ alụ, ọgụ alụ. Yes sir! Onye bụ n'onye agbata obi ya n'elu ụwa, onye bụ n'onye agbata obi ya, ewo. Onye bụ n'onye agbata obi ya, ewo. Onye bụ n'onye agbata obi ya, ewo. Onye bụ n'enwe nni ya, ewo. Onye bụ n'enwe nni ya, ewo. Onye bụ n'onye agbata obi ya, ndị be anyị. A sị m onye gbu n'onye agbata obi ya n'ọgụ alụ. Onye gbu n'enwe nni ya, ewo. Onye gbu n'enwe nni ya, ọgụ alụ.
Onye mata ni mejọ, onye gbuzie nwe nni ya n'onye ga-anọzi.
Ive jọrọ njọ, jọrọ njọ. Eziokwu, eziokwu. Ive dị mma, dị mmanụ.
Mama ọgụ, mama ọgụ.
Aka nnyo. Apeta, apeta. Anyị si ọzọ eme na o. Anyị si ọzọ eme na o. Anambra State. Long life Anam traditional rulers. Long life Anam student association worldwide. Long life Anam peace committee. Long life Anam Central Security. Long life Mwada Anam General. Long life Africa Talent International Bank of Africa.
Onye Ubamala Abubo na Tiechino.
He who killed his brother is not yet a strong man, rather a weak man. So, therefore, try to be your brother keeper. Abi, no be so. Oh yes, na so. Na 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 so. Oh yes, na so. Asi moze mekwe na. Ndi banya si moze me na o. Oze mekwe na. Aka nyo.
Yebu na mani be makana.
Asi moze me na. Oze mekwe na. Asi moze mekwe na o. Oze mekwe na. Apeta, apeta. Onye gburu nwanne ya n'eziokwu, eziokwu, na ọ bụrụ odogwu chacha. Onye gburu onye agbata obi ya n'elu ụwa, ị ma na ọ bụrụ odogwu. Onye gburu onye agbata obi ya n'eziokwu, eziokwu, na no buru dogu chacha oge mbe gbogbo eji anemogo aka nyo apeta pete anamu nje monu ndi anamu nje monu ndi nje monu kanyi chowa nudo yegwe onye gune mwanyo yegwe onye gune onya batubi aka nyo
alele alele
Anisi oze mena o
Onye mate
Anisi oze mena o
Zopya stane nyayolo
Major of Africa European star
Onye mawelo deja kwe
mo Omeka nya Gavaniru 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 I can't.